Downloadani tukumvera nyimbo za vangamba
mwanamke wanga madly and that you love so hard and tough so I'm live sadly so I man gonna basungu numa ukalobanda wesize kuyenda moyo umakoma kwa karapa fupi ukanditalikira ine ndinazorowera kumakarandiwe sikondita bora kupanda iwe ukanditalikira ine Zabwino zomwe umandipangira Ndikumfana kwa tumomwe timakalira Ndikumakumudwa poti ulikutali Zikola ndikulira Kutoka kwa iweyo mtendele unata Ndikusunzika mumtima mlibebata Teile teile nekumakalandeka Moyo ukulimba Mmaganizo umango bwela bwela Tulo usiku nekumango nditela Kopanda iwe liziko likuboa Inetunda kusasungu Ukalobanda wesizi kuyenda Moyo umakoma kwa karapa fupi Ukanditalikira ine Ndinazoro wera kumakarandiwe Zikonditabora kupanda iwe Ukanditalikira ine Ukakanisira moyo wande kandizo mwendi kumadutamo Dati ndisabise kumoziwe chilungamo Everyday nendi kumadanda hula Stress kukula Me love ya, me need ya, me tell ya, say me miss ya yeah. Baby girl, I'm longing to see you Younger wish di kukalo pandankawa With you every hour Ndisake, ndichape, ndisipikire ndeka Ndakulira mine kumakara ndeka Moyo andeka nendi kumava peni Please come back to my room Ukalobanda wesizi kuyenda Moyo umakoma kwa karapa fupi Ukanditalikira ine Ndinazoro wera kumakara ndiwe Sikunditabora kupanda iwe Ukanditalikira ine Ukalobanda wesizi kuyenda Moyo umakoma kwa karapa fupi Ukanditalikira ine Karandiwe Zikondita bora kupanda iwe Ukanditalikira ine
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pamalawiwanga.com